Ole tangata le nasa ilia leo leo ile tau pule ino se osofa inga e awala ile faapa ino se pomu ilungo se vaalele le kampani ele Etihad i sana malanga maisini anga i Dubai le tausanga na te anei. Walipati a maia mai le saisaia oia i Iraq ele ngata ia te ia aina saisaia e fo ima seisi tangata e maa lunga lona tulanga i le vahanga au a le faala potopotonga terrorisi le Islamic State. O le osa whainga leana le tau nuu i le vaalele i le tau sangane te enei, na au fia aile na nā ino se pomu i te tonu se masini bili a ano manufasi po se meat grinder, na tuu i se ato e fua ai ona o le mabafatele na le sawai ilunga o le vaalele. E tu saima se reporti le ABC, o se tasio ila ua nei na saisaia o se fitafita o se komanda ale Islamic State e ngua i Atalek, Kayat, na saisaia fatasi malele i o Ahmed Mehi. O Ahmed Mehi le tangata anu au se talia lea na tau puleina leo sofa ingo le vaalele le Etihad le tau sangata luai. O Tarek Kayat o se komanda ale Islamic State na ia fatunuina se tasio na uso o se tangata anu au se talia nei atoa ai ma Ahmed Mehi e tau puleina mawhaia leo sofa inga lea na le taunuu o le vaalele le kampani ale Etihad. Na sa unole fa tonu o le Australian Strategic Policy Institute, Isaac Kafia, o so fa inga nei, o iloa ai le tūlanga la matia o le mamalu fe maala ngai, mo i faala putupatonga te rarisi e peo le Islamic State, le a foi e fa ingoa ina o le Daesh.
Again, indicates that these are very forward-looking individual. But it emphasizes how committed Daesh is to commit terrorist atrocities in airports.
Isaac Kafia, or Australian Strategic Policy Institute. Nasaanoa Professor Clive Williams, or the Centre for Military and Security Law, ile ANU, the Australian National University. O se avanoa le neia maua ai nisi o whamatalanga i le whaala putuputonga terrorisi i le IS, po le Daesh, o na i le taumate, o le anaunau i la ua nei, ia ua mōlia, ina ia au maia i la ua e whaamasino i nei au se talia nei, a ele o Iraq. Ele e ai se whaasalanga i le oti au se talia, e iai Iraq.
We'll be interested in exploiting their contacts and who else might have been involved. There's going to be obviously some leverage there because they would prefer to come back to Australia for prosecution than be prosecuted in Iraq or Lebanon. So we do have some leverage to get information out of them.
Professor Clive Williams ole ANU. O Ahmed Mehi, le tangata anu au se talia mua mua, ua sai saia ai otau mō le faala potopotonga terrorisi al Islamic State in Iraq. Na faaalia leo leo i New South Wales, ua lātou maua fo ini mōli mau, i le iai o se so otanga o Ahmed Mehi, ma i lātou na tau puleina ma whaatunuina le tamalea na whanaina i le oti le suetusi ele matanga aluenga o leo leo i New South Wales, i le nōfuanga i Parramatta, leli o Curtis Cheng, i le tausanga e lua fese fuluma le lima. Na sāu noa, Professor Clive Williams, o le popolenga, ona o le isi to se lauma o na tupu o tangata anu u Ausitalia, na tu ua le atu nu uma le wha moe moe, e a wai ma tau mō le vahenga au ale wha la hapa tupatonga terrorisi le Islamic State, i Suria ma Iraq.
I think that Israel's got the most sophisticated SIGINT capability in the Middle East, so we certainly should work with Israel. Countries like Lebanon have got good human intelligence, so it's also worth working with them. So we need to perhaps diversify and expand our range of intelligence sources in the Middle East.
Professor Clive Williams. Na saunua le minister o le puipuinga Maurice Payne, po o ai lava e awai i se faala putuputonga terrorisi, a maua e te taulava o na tula i Itali i se faamasinonga.
We are very clear that we expect those who have joined the conflict and those who are in breach of Australian laws and indeed international law to be dealt with according to justice.
Le minister o le puipuinga i le malo tele Maurice Payne.